And if I pull up na wahuni na kwa genge. And if I pull up na wanangui na kwa wenge. And if I pull up na masmicho na kwa ngesi. And if I pull up, if I pull up. If I pull up na wahuni na kwa genge. And if I pull up na wanangui na kwa wenge. And if I pull up, if I pull up. If I pull up, if I pull up. If I pull up in the street, they know who is passing by. Mimi pull up in the gap, squeeze the chani tena. In the face, squalid high face. Nankisha pull up, na kwa bless, bless, bless up no place. Yo, talk a chini to juicy. Now juju oozy. Na babuta wanangu the real ones. Na kuchana the best and the vision and one boozy. Nimefunga ki on me, I do this. I done a better thing, no. I do it for people to cut on the show. They wanna be me, they my dough. Me around them niggas though. They be running but slow, slow. Haters be rocking my flow. You didn't know, now you and know. And if I pull up na wahuni na kwa genge. And if I pull up na wanangui na kwa wenge. And if I pull up na masmicho na kwa ngesi. And if I pull up, if I pull up. If I pull up na wahuni na kwa genge. And if I pull up na wanangui na kwa wenge. And if I pull up, if I pull up. If I pull up, if I pull up.
Nasikia rapa wako waga kamilishi. Trap you na mpata gigani na nawakilisha. Wapi? What? How am a rapper? Waki. Aki ya mami na daddy. Lona mi daddy akuweka mtu kati na fasi. Sisi ya tupati, echa tufati nyakati. Wakati tunaishi, ndani ya wakati? Boy mwenye EP, yeah. Yabo sipa mwenye TV, yeah. Wanauliza kusu Fifi, mlikuwa VP. Kipi kina foto bada EP. Sani EV, mini gifted, so lifted. So nipishe, nipite, na nataka nifike. Na botaka nifike, na baraka kama wishes. Toko kwa mama, good wishes. End of the mission.
And if I pull up na wahuni na kwa genge. And if I pull up na wanangui na kwa wenge. And if I pull up na masmicho na kwa ngesi. And if I pull up, if I pull up. If I pull up na wahuni na kwa genge. And if I pull up na wanangui na kwa wenge. And if I pull up, if I pull up. If I pull up, if I pull up.